my name, pop up on the beats.
You could be my wife, eh? Oh, 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 oh. Baby, check a smile. My love will never die. Then say bye-bye. Hey, baby, funga shine. Nataka toka na wewe nai. Tamu ya mua ai.
Nisha kama pensi ya kama.
Say, rove yo yan. Nimeroa kwenye huba zako fulani. We nimekuki nai. Dhulumu pendo langu unaponipa mapenzi uchemsha damu yangu mina unaraki penzi nikushikapo macho yako singizi hey umetimia malezi sio unga unga kama wale washenzi hey na unaraki penzi nikushikapo macho yako singizi umetimia malezi sio kama wale unga 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 hey
pale pale shikilia sikio nasema pale pale shikilia sikia pale pale
yangu kwako
nasema pale pale
hey yeah
sikia pale pale
you be my wife
pale pale sikia pale pale nasema pale pale
hey yeah
sikia pale pale nasema pale pale
shikilia pale pale
kutanga tanga kurenda randa ukaongwa kanga nitie nanga nikidhi haja nisende kwa wanga kutanga tanga kuranda randa kaongwa kanga nitie nanga nikidhi haja sende kwa wanga baby ni kinge baridi njoni kumbatie nonera tuwaepoke masiri wale tinga tinga olela hey yeah yeah yeah
Minaunara kipenzi, nikushikapo macho yako singizi hey, umetimia malezi, sio unga unga kama wale washenzi hey, naunara kipenzi, nikushikapo macho yako singizi umetimia malezi, sio kama wale unga unga, unga unga hey,
pale pale, shikilia shikilia pale pale
nasema pale pale,
shikilia shikilia pale pale
nasema pale pale
hey yeah
nasikia pale pale
you go be my wife
pale pale nasikia pale pale
nasema pale pale
hey yeah
nasikia pale pale
nasema pale pale
nasikia pale pale
you go be my wife hey yeah hey yeah hey yeah hey yeah Oh, oh, oh.